shubin man didid soo qubin man damaa soo marin gobonimo ma dheefsado man didid soo shubin man didid soo qubin man damaa soo marin gobonimo ma dheefsado
Mandama, so marin, gobanimo.